LGSwagmusic.com.
Ya willa, ya willa, ya willa.
Ali tiye.
Mbashani ne. Kucha kumyesu.
Ah. Ali tiye.
Bayo wandi somone.
Ife male samambala.
Tata wandi somone.
Ife male samachika.
Bayo wandi somone.
Ife male samambala.
Fionse ne chita, ni kuluse lwakwe Ampela umweo, ampela namaka Na fionse ne chita, ni kuluse
Oh ampela
Ampela umweo, ampela namaka Na fionse ne chita, ni kuluse
lwakwe Oh ampela
Ampela umweo, ampela namaka Na fionse ne chita
Balalanda, isi kushose mosha chela Balalanda, ati ukuchula ekwesu Somone iwe, efya mpala ine Somone iwe, efya mpala iwe Somone
Somone iwe, efya mpala ine
Iwe somone
Somone iwe, efya mpala ine
Iwe somone
Somone iwe
LGSwagmusic.com